nona kisa nimenona, alitaka nikonde mchawi afurahi, ila shafeli shamba na umia, hata kiroga vipi huu mwaka toboi. Exi, wewe mshamba na ushafeli, nataka nikukere alivyo kichokozi lazima we.